Yeah, jungle love. Chimala, jangula be, ebirungi byakula, jangula be, ekisajja chimala, jangula be.
Mwebaza, olwoba kabwampadde, ndi mwana gwazadde, nga sinazaliwa, yamanya, amakubo ge sinatambula, andaga, okuganja kwenina, atanyongera. Emikono muubira obulamu abuwomesa ansomesa ankuma ye musumba anunda obulungi bwe buyimbako omukwano gwalina kusingako gwogwoma
jangula be ebirungi byakola jangula be ekisa kye kimala jangula be Ebirungi byakola jangula be ekisajja kimala jangula be
nali sibisanira birungi byakola kyobolaba mutenda sikoma tata yegwe gwekabira nali sisubira nonzijukira Yesu nkwebaza omoya numamya gwantetenkanya omala enjala bw'osiga mu maziga musanyu okungula
jangula be ebirungi byakola jangula be ekisa kye kimala jangula be ebirungi byakola jangula be ekisa kye kimala jangula be
Pinsuza ndota ebirungi byakola Pinsuza ndota ebirungi byakola Pinsuza ndota ebirungi byakola Pinsuza ndota ebirungi byakola
Jangula be ebirungi byakola Jangula be ekisa kye kimala jangula be ebirungi byakola jangula be ekisa kye kimala jangula be